Sudanki Baki Sat Nagenya Firuraf Ugura Kaun Furmata Atantane Dubata Ministrin Imara Ethiopia e Jenun Kunimo Kanuma Amandura Motumon Biyotanano Kagurmu Igadi Misensatan Amandura Dubata Turan Taule Dubima Ministricha Irsara Kenan in Bekstani Jiran Oganan Gare Mormitu Reak Machar Akamari Arara Sanatinirman Igad Amandura Murte Susale Ibsen Gabasas Kindirfro Jalan Liturais
Minister Hajala Ethiopia Dubima Katan Obomales Alem Ibsa Gazet Esota Farakenan Kesati Imotikas and Kesato Kotiopian Batider Betokov Golana Gegumsa Kantakumamotum Mota Presidenti Tati Turusheti Yero Ethiopian Presidenti Teturtekan Halijuru Kamilkai Murtina Dada Yero Tidavan Sinetureden Misenson Nigolana Gegumsa Kudashan Golana Gegumsa Gamta Africa Walin Pinfinnekesati Mariga Gesan Yero Ethiopian Presidenti Golana Gegumsa Sustetita Us Dubataniru Walgain Kunis Africa Kesati Nagan Abamu Rattika Fulle Fatata Un Niadetama Rakko Kana Kesa Toko Halat Abamu Nagakan Sudan Kibba Kesati Oligal tena genya tolfame hojira oltu fialinto sadar kamali rakajiru kagafata man dubima ministry danta ala Ethiopia kunni murtibati lehangato kodura hogano tananon darbe yadachi sun debi kenaniru
yausane islam maskabrun betashalna makahel adawu musatallabacho yeslam
murtin sun ojina ge eksisu ala tatama dandamen ojjechu daf irretto ojjechu qabu jedame yeroon lafa kaamee jira deemsa nagaa kana jubaa keessatti geggeessu inni jedhu torbanneen aga tokko dura geggeeffamee jira
ejjennoo igaad kan Itoophiyaan waltajjii tokkummaa mootummootaa irratti calaqqistee jirti jedhani kunis ejjennaa simannaa argate ta'uu dubbatu uggurri akka irra kaa'amuuf gaaffiin dhiyaataa jiru garuu Itoophiyaa biratti fudhatama hin qabu jedhu obbo Mallas
የኢጋድ መሪዎች ያሳለፉት ውሳኔ አለ የኢጋድ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አዲስ አበባ ምላሽ
ተገኖኒ ኢጋድ ሙርቲ እንደበርሰን ንጅራ ማን መሪ ሚኒስትሮታ ከኢጋድ ፍንፍኔ ከሰቲሮ ወልጋን ተከስመ ሲሞ ጀልቀበ ጁባ ከሰቲሮ ወልጋን ሙርቲ ደበርሰን ቀቡ ያን ጉዳን ከወልገይ ከና ሱዳን ኪባ ከሰት ነጋቡ ሱዳፍ ያሊ ጀልቀበም ጀባቴ ሐለፎየን አከትፉ ጎቹ ከንደንደው tauka ba kajiru
yero sagante fametto jigagge famu lafaka me kun hojjata mu qaba ugura kajedamu sudan kibba fiste e nagenya nanno kagargaru miti ala jiru si daran wal tatata si sajedu rikma char kan ilalen kallatti dan nagabu su sajedu ke satti akka nirmanne igad murte se jirajedan rikma char finfinne akkan sene orkamaniru kajedu o jennan kanarratti debin kennu jedaniru
Thank you.